Exact. Or else you die a virgin, bitch. Dengachi item mwifake Muchi Mbolo ya kuchina kazi Mbolo ya kuchina Kazi waka Yeah.